نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تي نيسو منتوي نو بروجرام ياتي نو تي كامبيلا نيغو زيتو زويلي سيتات ماغا ماغا بانكان يو كوزانا دي ماغوا ndipo lero kwambiri tikhale tikupitiliza pa nkhani yathu yokhuzana ndi anthu omwe maduwa awo amayankhidwa anthu omwe maduwa awo amayankhidwa tinakambirana za anthu angapo ndipo lero tikambirananso za anthu okwana atatu munthu oyambirira ndi munthu yemwe akudwala munthu yemwe ndi patient munthu yemwe akudwala ine posayang'ana matenda ake kuti ndi akulu bwanji kapena ndi wochepa bwanji kwa munthu amene akangopanga dua yake imayankhidwa pamaso pa Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala amayankha dua imene kotero tisalahu alayhi wasalam anatilembekitsa kuti nthawi zambiri tikamapfa pena pake kuwawa ndi zina zotero tofunika tizichulukitsa maduwa kumpempha Allah subhanahu wa taala. Hadithi imene ikuchokera kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akulongosana nali ndi sallallahu alayhi wasallam adayankhula kuti mukakumana ndi wodwala kapena kuti munthu amene akudwala mwapita mwakamuona munthu amene akudwala mwakamuyendera kamwe kumana naye pansewu kamwe apita kuchipatala kumene mwapita kunyumba kwake kumano mukumana ndi munthu amene akudwala sakupeza bwino tisalahu alayhi wasallam akuuza atiuza nena kuti mupempheni kuti akupangileni dua ifuwa dua ya iye ili ngati dua ya angelo tanthauza tijani ifuwa cha kudwalako mashimo ake amakhululukidwa chifukwa cha matenda amene ali nawo mashimo ake amakhululukidwa ndi Allah subhanahu wa taala kotero dua ina iliyense imene angachite yet Allah subhanahu wa taala amayankha choncho tisalahu alayhi wasallam akupitiliza kutiuza nena kuti choncho akufanana ndi angelo senza kuti munthu amene akufanana ndi angelo munthu odwalayi afanana ndi angelo pokhala wopanda machimo ndipo potelo pempho lake lidzalandilidwa mwachangu seza munthu amene ali ndi futi munthu amene akudwala ndi chifukwa choti Allah subhanahu wa taala akukhululukira machimo ake munthawi munyengo imene akudwalayi yeti amakhala ngati angelo fa angelo tikudziwa kuti ndi chilongolengedwa chokhacho imene sichimapeza machimo pamaso pa Allah subhanahu wa taala sichimapanga kulakwa kwina kulikonse kuomuna kwera Allah subhanahu wa taala ndiye anthu amene sapeza machimo ndizolengedwa zimene sizimapeza machimo ndiye uyuso uyefa choti ali mu situation imene ndifa choti ali mu gulu limeneli la anthu amene alibe machimo pamaso pa Allah subhanahu wa taala kotero munthu wachonchoyo tampeza timpempha atipangire dua kwa Allah subhanahu wa taala ndipo munthu wachiwiri yemwe dua yake Allah subhanahu wa taala samachidwa kuyankha ndi munthu amene amapanga dua pa nthawi imene ali pamavuto pa nthawi imene akumana ndi zovuta zosiyanasiyana ndipo hadithi ichokera kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu ipo akufotokoza nena kuti mtume sallallahu alayhi wasallam adazayankhula nena kuti munthu amene akufuna kuti Allah subhanahu wa taala yankhe dua yake pa nthawi imene iye ali pamavuto achulukitse maduwa nthawi imene ali pa mtendere ochuluka pa nthawi imene ali mu mtendere msaiza kuti tofuna kumkumbukira Allah subhanahu wa taala kwambiri ngati tofuna Allah subhanahu wa taala azatikumbuke pamavuto pamavuto tizakumbukiridwe ndi Allah subhanahu wa taala munthawi imene munyengo zimene tili mmavuto ndiye kuti tofunika timkumbuke Allah subhanahu wa taala pa nthawi imene tili pa mtendere zikunenedwa zimene ifa choti pamene munthu akusangalala ndi mtendere wina wake ndi nthawi imene amayiwala zoti umene ali nawowo ndi mtendere wa Allah subhanahu wa taala ndiye pa ifa chimenecho munthu amene munthu akakhala ali pa mtendere sikwenikweni simuzampeze sikwenikweni kulingalira za Allah subhanahu wa taala sikwenikweni kulira kumulirira Allah subhanahu wa taala kumukapeza munthu amene ali pa mavuto nthawi imene mavuto akupeza ndi pamene umalira ya rabbi ya rabbi o Allah o Allah ineyo o Allah ineyo koma yetu ukakhala kuti uli pabwino sumakumbukira kose sumaita nakose ndipo si dzina la Allah umaliwaliratu nge apa tachini tupunze apo lesson nakuti tikamkumbukira Allah subhanahu wa taala pa nthawi imene tili pa mtendere ndiye kuti pamawa tikazikhala mavuto Allah subhanahu wa taala zatikumbuka Allah subhanahu wa taala zankha dua yathu imene tingampemphe ina iliyonse ndipo munthu wachitatu munthu amene dua yake imalandiridwa kwa Allah subhanahu wa taala ndi munthu yemwe amathandiza nzake pa zachuma so mwaisa tini munthu wina ake tumudziwa bwino kuti akuvutikira pa chuma mina kumagona ndi njala kumene ntchito yake ndiyo futikira mwenye sawa kugina ntchito kumene mapezedwe ake ndiwoshepekera ndi munthu amene ife ndeti ndikuthekera kuti tikhuza kumuthandiza ali munthu amene tifunika timuthandize fa kumuthandiza kumeneko kuzabweretsa chisangalalo ndi chimwemwe cha Allah subhanahu wa taala zimene zizapangisa kuti dua ine nyusi metinga mpimpa Allah subhanahu wa taala mwingo imene Allah subhanahu wa taala zati yanka kani chokera kwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ima mfoto kuzanena kuti Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam adaza ankulauna ali munthu amene akufuna kuti dua yake iyankhidwe ndi kuchepetsa vuto lake kuchepetsa kumuchepetsera mavuto amene ali nawo munthu amene afunika apange chani condition lemulo zoyenera kuchita iyeye ndikuti amuthandize nzake imwe ali mavuto. So zathunaka ali mavuto inde kuthandizanatu sizukuzana ndi mavuto amene azachuma okaya koma mwina munthu unaka usoyekera upangili wina wake ufuna umthamwizi umthandizire munthu unaka usoyekera ntchito ya manje yake amasamaiziwa afuna ataiziwa kumuthandizira omatsiwa ntchito yake kumuthandizira. So zimene chikufunikira kwambiri khulaswa chidule nichione naudi tatiyeni tikhaleni anthu owathandiza anzathu tatiyeni zikhaleni patsogolo kuthandiza anzathu amene akusakasaka thandizo. Tikapanga chonche ndiyeti tizakhala mgulu la anthu amene Allah adzawayankha maduaya awo nthawi ina iliyonse imene angapemphe kwa Allah subhanahu wa taala nthawi ina iliyonse imene angagwadi pamaso pa Allah subhanahu wa taala Allah adzatiyankha Allah adzamuyankha dua yake impemphe Allah subhanahu wa taala kuti atiike mgulu la anthu amenewa ndi kutiyankha maduwa athu komanso kutipangisa ifeyo kuti maduwa onse amene tingapange azilandilidwa pamaso pa Allah subhanahu wa taala. Mungu kumbutsanaso kuti tisane tisakale tisamakale ni maganizo wone kuti inaenda kandi kumpempha Allah subhanahu wa taala palibe imeji usintha palibe imeji upeza palibe tisayiwale kuti Allah subhanahu wa taala amayankha maduwa athu munjira zosiyanasiyana mwina pamene ife tikuona kuti Allah subhanahu wa taala sana tiyankhe fwa choti chimene timapemphacho sana tipase exactly chimene timapempha sizikutanthauza kuti Allah subhanahu wa taala sana tiyankhe duwa yathu. Allah subhanahu wa taala watiyankha kudzera mukudzera munjira ina osakhala imene ifeyo timafuna.